msebenzi ami angikhulumela elamihlo salali lona liyangisebenzela sumntanwehlosa ithathi kwamanza kusho nempini sumntanwehlo ithathi kwamanza kusho nempini yethi yaiwe Yeah.